Hololufe ni. You know you always on my mind. I think about you every time. Wakosi hemi. Hololufe ni. You know you always on my mind. I think about you every time. Wako siheni. Yeah. Wendo usingizi. Wendo wangu mliwaza. Naziba na masikio. Hakuna kunipumbaza. Natamani,
natamani masaa
yangerudi,
yangerudi nyuma.
Mimi na wewe,
baby mimi na wewe, tungejua na zamani.
Oh lololu,
hololu feni,
hololu.
You know you always on my mind. I think about you every time. Fako si hemi.
Bungalow.